I think American Pie in 1995. High school, I mean, Cato East High School, had the University of Virginia, Richmond, but Ugur, 4 years, Kate Hakas Oxodome State, with a bachelor's in psychology, and Cato, Minnesota, in 2009.
Gormay ku dhalatay fikradana inaad xil u tartantid?
Ani fikradaan waxa ugu dhalatay sanad ka hor markii oo ninka madaxweynaha noo oo go'aansaday inuu dadka muslimiinta waddanka ma soo geli karo markuu yiri dadka cadaanka oo magaaladeena degan aan xil sameeyeen xalfad oo laga hortagayo arrintan. Marka meesha tagay ninka oo aniga state representative noo ah baa meesha ka qudbeynaya muxuu dhahay xaalado loo adkeysa karaynin ra'yiga oo dadkaan siinaa inay saxsaneen diintan inuu wax ka garanaynin kabacdi markii oo meeshaas aan ka soo baxnay maxaa aragnay hate crime went up magaaladeena waana la cayni madowgi waana la cayni ha nacaybti baa batay bis marka ani waxaa dhahay dadkan is mana ka saayaano badanayna soomaalidan anaka guryaheena iyo ama Minneapolis fasida ayna ama laakiin ma soo dhexgalna communityga marka waa wax dard inuu isbedelo waa inaa miis iskeentaa waa inaa dadka inaad dartid waa diinteena saas ma aha saan insaan baa nahay moogtahay
waa garta
you have to bring yourself to the table kundada ku sheego so marka waxaan dhahay waa inaad city council position ka soo saado waa meel oo policyga aad bedeli kartid understanding compassion and bridge at this security so why not abo imit maxaa abd san barwasi ci kana heesta ila meesha u tartamo mu umaleenaysa ina ku guuleysanayo because you had need that ku jirto oo xamidaadana ay tahay qofka isaajinaysa malaha ilaahay subhanahu wa ta'ala ma qofka isaajinaa malaha
sidaas aad ku go'aansatay marka
sidaas ku go'aansanay
waan gartay marka adu xisbi baad ka tirsan tahay dimuqraadi baa tahay ma republican baa tahay yaad u tartamaysay sanadkan
kursiga u tartamayo is a non-partisan
xisbina ma raacay
isnaa hada democrat tahay da republican tahay balaki dibki dibaatadana haysato oo u codeynaysa dadku ugu dagaalaysa
waa yaa kula tartamayay sideese aad ku heshay ay dadku ugu doorteen bal waxa iga warantaa dadkii ku caawinayay dadkii ku codeeyay iyo sidaad uga soo baxday dadkii kula tartamay
ani waxaa la tartamay laba nin oo cadaan ah mid hoos muxuu fadhiyaa kursiga muxuu heystaa 16 years
toban iyo lix sano
saddex term oo soo laqay midkii afraad hadda rabaa inuu 20 sano meesha inuu fadhiyo wiilka kale waa wiil dhalinyaro aniga camal oo magaaladeena kasii yar ka yimid oo laakiin inta ka shaqeeyo labadaas nin la tartamaya aniga magaalada waa laga sasanaa because maxaa ahay qof oo non-profit run garayso oo community builder ah activist ah marka it was tough but alhamdulillah bahala ka biid gareeya halle kursiga iga aadan
halbaad ka soo badisay halba halina ku haray ka marka ma November aad u tartami doontin
ha
maxaad rajaynaysaa
ani xarjeenaya jaamacad akteeda baad deganahay aniga marka ward 3 waa jaamacad xarjeenina nambarada shalaysa noo soo baxday inaan ka sii badino ay sababta ay tahay iyaga jaamacad hadda ma joogaano guryahana ma degano hadday soo wada degooyaan mogtahay waa dadka ugu baahi badan waa dadka ugu dhibaataysan badan oo magaalada degan waa ciyaasa jaamacadaha ku jiro
marka November dabcan marka ay doorashadu dhacayso waa xilliga ay jaamacaduhu furan yihiin marka tirada faraha badan ee ardayda soo noqonaysa kusoo noqonaysa magaalada ayaad ku xisaabtaa
ku xisaabtimana
waan gartay marka waxaad ku rajo weyntay inaad November aad kursiga golaha deegaanka ee magaalada Mankato aad heshid
صح كرسي صناعني هلايو